hejjer fu yande nay woni ko Adamu Bertin immoto le fukkune mudum wiibo no jogi bidoru mudum no jogi sawru mudum natan eley banger jongo do endan no fiya bidoru no gabbatte findinde sumotobe wadi ba dubi sappo ko wadangal gollal
ay do boranga gaydan
no yeyrajo amene watti kan dermo ganden wala fukko tawa mi dermo sana santilare der wuro mi warta le yamde tati nay jamma onodika e fodude no pian wiide kan mi ummina nimbe bayraaji no buri yale wuro santiloade mane der fadaaji
ko koy fada fada era
golle de wattu de no walla heewbe heba mata wakkati bayraaji den enda heban du konna no sirri fa wada fadde wakkati on yottaade Ramatu Ibrahim goto e jodide bangere zongo
zaimak illa minani mi do rofu mi ummu no wodi chomudo ko wauta ummani hore mu findini denne ko o woni umo wada dun no wodi saini alla yobamu gondo no findina chomube ganta wettoro be ummo be bayro no wodi ne
yerno Umaru Dawda Bizo mbajeto do mawno endan o wi dun do golle no lati do fifina tawa tamonno ya
findinal nimbe bayraje ene wonno wadire ni hano hunde fina tawanum amma idun wawi tawrede dalila majjun der dewtere Allah wi mballo ndiron der lawol lobbol wodi e der kulal makko
kanko damuro o ciagal golla gal o wadi lewru bumburdu endan o mo yetti e dow ko lati walli joddi makko